Yeah. Quietly.
On Air Entertainment.
True. Yeah. Najikataza nisiangalie juni hond kila mara, lakini jana yetu ndio jenga kesho imara. Yo sato ningeenda home mapema
kuepuka mimi,
sense zangu zililala sikujua
wananikutia mimi,
na haukunidunga kisu ili nispaki mawazo. Doctor ali stop bleeding na God alikuwa na mpango.
Amen.
Garage sili ndio location ya crime scene, tulikatiana na Steve ndio, but yo ilikuwa extreme.
Hey.
Na mother alinifunza better,
thank you for that,
nisifuate za dunia
kama tit for tat.
Zili mbegu zilimesho pamoja na mimi
half ziko
na miss, hata kama waliaga
akina niko,
ilikuwa either ni wajoin ama nifote njia mpya. Na mbinguni likambali according to my preacher. Na kevo kunilipia school fees ilimanisha na niamini. Saizo ni memories, does it treasure miaka mingi.
Yeah. Yani, yani
jana ndo
ndio ina make vile mbele itaka.
Najikataza nisiangalie juni hond kila mara. Yote ntu anda mnasaka, niko nae hapa. Aliniamini na kupenda kabla mafanzo wanigundue. Kabla keyboard ya pimoniki, inijuo David Odongo. Nao mandito wengine wanivutie.
Hello.
Anajua kwa staki ilikuwa kazi, kiwewe pia. Mkidhani roi likufa ganzi,
una yule mujadia.
Hata ka meeting ilikuwa kwanjia,
bado na muaminia.
Mabeste wake wale close, bado wana hate. Wajue mini binadamu niko prone to mistakes. Alini pata mdifferent, muulize nime change. Ana hips poa, so muleka kiva vitu tight.
Okay.
Saizo tie na pele kwa chini kuset the mood right. Kani mwezi wa Ramadan tunatumia moonlight.
Okay.
Ata tukiongelea Tyrone na mtaka kwa keja. Na najoyo tumbo yako ndio itambeba.
I mean I guess ni life yani unajua. Yeah.
Najikataza nisiangalie juni hond kila mara. Saina roll na my brothers from other mothers.
Ole.
Na bairo yangu imeleta fame, dough na clothes.
Thanks.
But mostly na fraya kwa na mabeste wakiwa close.
Sitajua
nani ndio truth na nani ndio false.
Eish.
Uzuri tuna vision moja, njaya maisha poa. Kimbilia biz pale koja, wone ngapi itatoa. Nimeshikilia ndoto za wengi, nikiamka wanalala. Zika watakuwa ndoto empire kaka, but kunola alicheka na mimi na nachuki kisiri.
Hey.
Nilimpakiswa pake bibi, akanikatia bibi mateke.
Stop.
Zile asante za punda, lakini bado after show tutashare kibunda. Yote ilikuwa pasuit ile wanaita ya happiness. Besi nula na kam kwako unamwachia bed, ile unaweza mwacha na dem yako na u feel safe.
Najikataza nisiangalie juni hon rangu imeleta fame, leta fame. Nimeshikilia ndoto za wengi, jana yetu ndio jenga kesho imara. Kesho imara, kesho imara, kesho, 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 kesho imara, imara. Que soy Mara.